biro kendo mondo winj wach Nyasaye, kendo gigi wandiko gi e gospel recordings kata language recordings international. Ka un gi penjo to unyalo penjowa. Koro adwaro mondo ukaw buk marambulu. Buk marambulu en buk namba 6. Nyasaye nosingo ni jo Israel wach ni chieng' moro nokelnigi Mesia ma jawar. Kendo jawarni kata Mesia ni biro waro ji kuom richogi. Ne girito ahinya kuom higni mang'eny gi lala bang' Yesu Kristo nobiro. Nonyuole gi nyako ma bikra kendo nodak e pinyni kuom higni 33. Nowuotho e pinje mang'eny ahinya kopuonjo wach Nyasaye. Kendo noyiero ji 12 mondo obed jolupne kata jopuonjre mage. Kendo nopuonjogi kendo nokawo kinde mathoth ahinya kopuonjogi wach Nyasaye. Kik iti ni puonj moko manopuonjogi. Koro ka in gi muma maler, yar kitap Mathayo, dhot mar 5, matindo 3 nyaka 12. Asomo. Joma ong'eyo ni ok long'o e nyim Nyasaye gin johawi nikech gweth mar loch polo en margi. Joma okuyo gin johawi nikech nohogi. Joma muol gin johawi nikech piny nobed margi. Joma kech gi riyo mar dwaro tim makare oloyo gin johawi nikech giniyud gima gidwaro. Joma ng'won gin johawi nikech nong'won nigi. Joma onge gi richo e chunygi gin johawi nikech ginine Nyasaye. Jothek gin johawi nikech noluonggi ni nyithi Nyasaye. Joma isando nikech tim makare gin johawi nikech gweth mar loch polo en margi. Un johawi ka ji yanyou kendo sandou, kawacho weche maricho duto mag miriambo kuomu nikech an. Ka gik ma kamago otimorenu, to beduru mamor ahinya nikech pok maduong' okannu e polo, nimar kamano bende e kaka ne gisando jonabi mane okuongonu.